ZWAP.com.
What's
MM Beats?
Dot it on, yeah.
Music.
Tommy to a dealer. Blah, blah.
Yeah.
Get
nice.
Kazuba Kasani Kirabonse, boy. Sindhu Awe Kwa Zaka Mbela Mungushi. What's up? Let's go. Bama funa tisperebera. Tizi sensera. Tizi shokera. Yonse bama funa tisperebera. Tizi sensera. Tizi shokera. Bati desa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah. Big Tommy. Call me if you know me. Went to Valley Mukabinet, when you eat a homie. Nika sova nilina ma tycoon, the game bores me. Watching new rappers come up is pure godly. Imagine my image, na mi pasa leakage. My verses are sorry, in and my conga litage. You hate me but I made it, God isn't from your village. I've seen it all and done it all, my hope is you reach this age. Anifaka kumuka kamonga kaf. Balusaka tita manga for my af. Timata manga mwana zinago sanchafu. No money, no love, give us anga jema chaf. Even if uvipange fugitive, ufunika che kuchota if you do believe. Nika mbela nchota yesu chumini relief. Ukani bela ni meda the day you see me wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka.
Kaka nizale kali tunyonga. You test me mumalamu za nyonga. The hour has come once mulonga. No beef kuli anthrax tayani onga. Running it like galu inipisha. Getting it monga vene kaluisha. From the days ya vene nalo ndine tisha. Pay homage to Godfather, I'm the Caesar. Swafuna nizifendera, bati wazifendera. Ise tima pempera, mitima tiva mendera. Matez vani pendera, valema kuninenela. No teya teya minga mumarodye ni maendera. I'll never beg you for a beg you, no. Ngatushusha funsa beg yo. I run the beg you with my snake see. I've done it, so show me what's next.
Mama funa tisperebera. Tizi sensera. Tizi shokera. Yonse mama funa tisperebera. Tizi sensera. Tizi shokera. Bati desa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah. Bama funa tisperebera. Tizi sensera. Tizi shokera. Yonse bama funa tisperebera. Tizi sensera. Tizi shokera. Bati desa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah.
Lex. Lex. On it. Mix genius on the mix.
Ushina muvika
malaroko. ZWAP.com.